fome, 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 fome.
Kimamba on the beats.
Nisha kunywaga sana maulaka na kulalaga popote. Washani zushi aga kibata, nusura wani nyongote. Nguo yangu yote viraka, siheshimiki popote. Mshoe wantoe sadaka, yo uje uniokote. Nisiwe mongo, sio kwamba silagi nakula. Nikikukumbuka ndona achana, sio kwamba silali nalala. Ila picha yako mpaka tapotoka, sio kwamba silagi. Nikikukumbuka ndona achana, sio kwamba silali, yeah. Kama hivi nikitoka na lewa, stressi kama zote. Rukushani kila siku napewa makesi kama yote. Ila sio kwamba silagi nakula. Ila nikikukumbuka
Bioko
uje,
Bioko
imenitawala dunia.
Bioko
oh baby, baby, oh, oh, oh.
Bioko
oh baby, baby,
Bioko
imenitawala dunia.
Bioko
tokea kufa kwa ajili yako, hata mama shamwambia asikutenge. Na kama itatokea kufa kwa ajili yako, hata ndugu shamwambia asikutenge. Kichwa changu tupu kama kopo, hisia zangu zimekufa kupenda. Kutwa nashindia tu madombo, kimwili kinatiririka kugonda. Ila sio kwamba silagi nakula. Ila nikikukumbuka
Bioko
uje,
Bioko
imenitawala dunia.
Bioko
oh baby, baby, oh, oh, ah.
Bioko
oh baby, baby,
Bioko
imenitawala dunia.
Bioko
uje,
Bioko
imenitawala dunia.
Bioko
oh baby, baby, oh, oh, ah.
Bioko, 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 Bioko.